Ate government yongedde okukkaatiriza nga bwegenda okwongera amaanyi mu kutumbula eddembe lya bannamaggwe ye nga bano nabo bateekebwa mu lubu lw'abantu abaliko obulemu mu ggwanga lino asinziira mu lukungaana olukwata ku ddembe lya bannamaggwe oluyindidde wano mu Kampala olwaliro. Patrick Menya omukungu okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu ategeezezza nti enteekateeka ya gavumenti ey'omwaka 2025 eyogerera ddala ku ddembe ly'abantu bano omuli okakasa nti bayisibwa kyenkanyi awatali kusosolebwa olw'ekikula kyabwe. Onategeeza nti gavumenti neteefuteefu okwongera okutumbula eddembe ly'abantu bonna abaliko obulemu nga ne bannamagoye mu batadde era nga mu lukungaana luno bakubye ttooki mu nteekateeka eno n'ekigendererwa eky'okunogera eddagala ebisoomooza abantu bano ebiriwo olwaleero bisobola ate oboolyawo bisobola okunogerwa eddagala. Kakati ye Olive Namuteringo yakulira ekitongole ky'obwannakyewa kye Albinism Umbrella nga kino kitakabanira ddembe ly'abantu bano bannamagoye yategeezezza nti gavumenti ebayambyeko nnyo naddala mu mbeera ez'enjawulo ez'okutumbula embeera ez'obulamu bw'abannamagoye bano wabula agisabye yongere okukolaganira awamu n'ebitongole by'obwannakyewa ebirala bingi ddala okulaba nga bongera okutumbula eddembe eri abannamagoye munda mu ggwanga lino.